Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19.22. Tubibutse ko mwasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.vw.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva muherereye hose. Ni ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Uyu munsi turaganira ku buzima cyangwa se ku buvuzi bw'amaso. Ikaze mwese kuri radio yanyu, mwese muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, nongere mbaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Ishami rya ONU ryita ku buzima wa MSI muri raporo y'umwaka wa 2019 ivuga ko ku isi hose abantu barenga miliyari 2,200,000 babana n'ubumuga bwo kutabona cyangwa se bafite ibibazo byo kutabona neza. Iyo raporo kandi yasanze abarenga miliyari 1 babana n'indwara zashoboraga kuvurwa kubera ko batabashije kubona ababitaho uko bikwiye. Ibibazo by'amaso bituruka ku ki? Hari icyo umuntu yakora ngo abungabunge ubuzima bw'amaso? Ugize ubwo burwayi we yakora iki? Ibyo ni bimwe mu byo tuganiraho uyu munsi mu kiganiro muri Isanga n'inzobere mu buvuzi no kubaga amaso. Duhe telefoni yawe tuze kuguhamagara tuguhe ijambo ubaze umuganga. Umutumirwa wacu rero haradusobanurira, adusangize ku bumenyi afite, aduhe inama, hatubwire uburyo dukwiye kwifata mu kubungabunga ubuzima bw'amaso. Mu kiganiro giheruka twaganiriye n'abafite ubumuga bwo kutabona batubwiye ubuzima babayeho n'uburyo birwanaho. Banatanze ibyifuzo mu bijyanye n'uburyo umuntu ufite ubumuga yakwifata cyangwa se yafatwa, uko akwiye gufatwa muri sosiyete, uko ari umuntu nk'abandi ufite akamaro kandi ushobora kugira ibikorwa akora aho kuba umutwaro muri sosiyete akaba igisubizo, bityo ko adakwiye gukumirwa cyangwa se guhabwa akato. Dr. Alex Nyemazi tuganira uyu munsi akorera mu kigo cy'ubuzima cyigenga Gemelk Polyclinic giherereye i Remera, akaba rero na mwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Ntimwitesha amahirwe mubonye yo kuba muri kumwe nawe ku munongo wa telefone mu musobanuzi ibyo mwifuza ko abasangiza ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amaso. Mwadusabye kubatumirira inzobere, kifuzo cyanyu ni nk'itegeko kandi tuzakomeza kubahuza n'inzobere zitandukanye mu biganiro byacu bitandukanye. Kazi kacu rero twaragakoze ko kubashakira inzobere tukabahuza, ahasigaye ni ahanyu ho gusobanuza. Mwibuke ko inzobere ziba zigomwe ibintu byinshi kugira ngo muganire. Nabo gushimwa rero. Reka noneho twakire umutumirwa wacu uyu munsi. Nk'uko nabivuze, ni inzobere mu buvuzi bw'amaso, akaba inzobere mu kubaga amaso, Dr. Alex Nyemazi. Uraho neza, urakomeye.
Murakomeye abatwumva.
Iyo wakoze cyane rwose guha abakunzi b'Ijwi rya Amerika na radio Ijwi rya Amerika ubwayo uyu mwanya kugira ngo tuganire, tuguhaye ikaze.
Ndabashimiye, murakoze cyane.
Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo muri makeya ngusabe udusobanurire nk'umuntu w'inzobere ijisho nk'igice cy'umubiri n'akamaro karyo.
Murakoze cyane. Ijisho dukunze kuryita imboni cyangwa andi bizira uja muri roho y'umuntu mu mwiro mu so ni gice cyo ni gice cyo mu bizira bica by'umuntu y'umuntu iziso abantu bose bakunda kugira amaso abiri ariko hari n'abatagira amahirwe yo kugira yombi bakaba bafite rimwe so umuntu avukana abiri ariko hari n'igihe ugira amahirwe make yo kuvukana ijisho rimwe aba hano ku mutwe kugahanga ku gice cyo hepfo amaso cyangwa ijisho bituranye n'amazuru rigaturana n'amatwi rigaturana rikaba rifatanye n'ubwonko akamaro ka mbere na mbere ni ukubona akamaro ka kabiri ijisho ridufasha kuduhuza n'ibiti isi dutuyemo ndetse ibidukikije byose ntabwo waba byagorana cyane gukonekitinga cyangwa guhuza isi dutuyemo utabona ariko hari n'abagira ibyago byo kutabona ariko hari uburyo usanga babanye n'isi iyo wagira ibyago byo kutabona yandi magambo akamaro k'ijisho ka mbere ni ukubona icya kabiri connect with the environment guhuza na n'ibidukikije akandi kamaro gakomeye cyane ubwiza umuntu udafite ijisho tuvuge nk'abantu bagize amahirwe make yo kuvamo igihe utari wabona agasimburangingo usanga hari ikinogo kiri ahandi ijisho riba riteretse rero kuba umuntu afite ijisho bigufasha kuba uri umuntu bwa bwiza umuntu aremana karemano ijisho ribigiramo uruhare urumva muri marigambo ahinaguye ariko kamaro k'amaso
yego amaso ijisho bifite akamaro kanini urakoze cyane mbere yuko rero tuvuga ibijyanye no kuvura amaso ari bwo bumenyi ari byo mwazobereyemo watubwira muri make ikintu umuntu yakwitaho mu bijyanye no gufata neza amaso ye yakora iki kugira ngo ayarinde icyayahungabanye
ibihungabanya amaso ni byinshi cyane ubu ndagerageza mbicemo bwa mbere na mbere amaso ashobora guhungabanywa n'ibintu ikintu cyaza kikayakoma gukomereka abantu bakomeretswa n'ibintu bitandukanye rero ubwo duhereye mu gukomereka cyangwa cyoma ku maso ndagerageza iyo mvanga indimi kuko hari amaterima amwe n'amwe cyangwa amagambo amwe n'amwe usanga agorana kuyavuga mu kinyarwanda mu kirundi cyacu ariko gukomereka umuntu ashobora kugira impanuka ari mu modoka impanuka yari ari mu guhinga impanuka wari uri mu kazi runaka hakagwamo gaside cyangwa amazi ataragenewe kujya mu maso uko ni ugukomereka gutandukanye rero kugira ngo ubyirinde ibyo byose hari uburyo wirinda impanuka dusanzwe tuzi niba hari ibintu ukeneye kwambara ku maso birinda amaso ubwo ni uburyo bumwe ubwo ku ngero zo kwirinda impanuka hari none n'ibindi dushobora gukora imigire ituma tubungabunga amaso yacu mujya mwumva yuko hari indyo izo dukunze kuvuga zuzuye zirimo imbuto imboga ibyo bidufasha kubona iyo umuntu ry'indyo ituzuye rero itarimo izo mboga cyangwa izo mbuto hari uduce tumwe tuba mu maso dukenera imboga nka karoti mu rugero ibyo rero iyo utarya indyo yuzuye usanga amaso yawe igihe mu myaka runaka azageza imyaka nka 45 ujya gushobora kureba neza ibyo rero mu byo twazirikana gukora ni no kurya indyo yuzuye ibindi tuzirikana kurinda amaso yacu ni nk'amaso y'abana ibindi tugomba kuyarinda imyanda ibyo nabyo ni ibintu tugomba kuzirikana mu mpinja kuko uruhinja rwagiyemo amaso yabo yagiyemo imyanda usanga hari indwara zimwe na zimwe zituruka ku myanda ziterwa n'ubuzima ibindi tugomba kuzirikana hari indwara zimwe na zimwe ziterwa n'imyumvire nyuma akarwara ijisho ukabona agiye gushyiramo ibyatsi bya Kinyarwanda bya Kirundi. Ibyo byatsi ya miyenzi abantu bakunda gushyiramo ni kimboni ugasanga iteye ubuhumyi. Ni ibintu byinshi cyane tugomba kuzirikana yuko nanone tukazirikana yuko n'ibindi bice by'umubiri buri muntu wese agomba kujya agira rimwe mu mwaka akajya kwisuzumisha amaso. Urumva mu magambo ahinagura ni ibyo ngibyo nagerageza kuvuga ibintu twagenda twongera.
Yego. Muvuze mukomeje ku kintu kijyanye n'abana. Ubusanzwe mu mikurire y'umwana umubyeyi yamenyate ko umwana we nta bibazo afite by'amaso, muratubwira ko yagombye kumurinda ikintu cyatuma hagira umwanda ujya mu jisho ry'umwana, ariko umuntu yamenyate niba umwana we arimo gukura neza mu bijyanye no kureba.
Mu mikurire y'umwana uko akura niko n'amaso agenda kure. Bivuze ko hari nk'uko umwana avuka akonka agakambakamba agahaguruka afashe ku kintu agatangira kugenda agwirirana akazagera aho ahagarara akagenda no mu maso izo etape cyangwa izo milestones umwana agendamo. Umwana iyo akivuka kugeza ku mezi atatu abashobora kureba umubyeyi w'umumama. Ku mezi ane n'atandatu umwana abashobora kureba ashobora kumenya papa we akamusekera. Uko agenda kura niko agishobora kugenda akareba urumuri, yareba urumuri agakurikira ku mwaka umwe n'amezi nk'abiri cyangwa amezi ane agashobora gutora utuntu akadushyira mu ntoki agafata. Ubwo ni ukugerageza turivuga ku mwana umubyeyi ashobora kumenya uko umwana we areba. Yagera ku myaka y'ibiri amezi cumi n'umunani ashobora kuvuga ngo kariya ni akantu runaka wamwereka akana kakamini yatangiye kuvuga. Iyo ageze mu ishuri noneho nibwo ushobora kuvuga ngo umwana areba ku kigero runaka yagiye nko kwa muganga, ariko ababyeyi izo ngero bagenda kuvuga ngo ku mezi atatu ane asekera mama we, ku mezi atandatu ane kugeza kuri atandatu ashobora kumenya papa, ku mezi umunani icyenda icumi ashobora gutora utuntu mu ntoki ukamushyiraho nk'agakaramu cyangwa umuneke ukabona arawufashe neza agategwa. Ahari iyo rero ni ingero ababyeyi, ariko ni ibintu twigisha usanga ababyeyi usibye ababyeyi bigirira, ariko ni ibintu ubundi iyo agiye ku muganga twakayo tubigisha tubabwira ngo umwana azaba ageze kuri ikigero azaba ashobora kureba ibintu runaka.
Umuganga se iyo uyu mubyeyi ashyiriye umwana umuganga kumupimisha kumusuzumisha utwo twose aratureba kugira ngo amenye niba umwana arimo gukura neza mu mikurire ye, akaba yabwira umubyeyi yenda ati ahangaha ndabona umwana ari inyuma cyangwa se gerageza ukora ibi n'ibi.
Ubundi niko byakabaye bigenda, ariko dufite ikibazo cy'uko ababyeyi benshi bahera kujya kuvuza ngo baganga barabana batarajya no ku baganga b'amaso. Rero iyo agiye ku muganga w'abana umutegi yacu hari igihe babikora, hari n'igihe usanga batabikoze. Tukagira ababyeyi inama y'uko n'umwana akenera gusuzuma amaso baza ku muganga w'amaso iyo amaso yagize ikibazo, yatukuye, yaje n'imiriki, yabonye ijisho rihengamye b'abana bavuka n'imirari. Ibyo nibwo batangira kuza kwa muganga. Nta mubyeyi uza kwa muganga umwana adafite ikibazo. Muganga w'amaso uko twose turatureba kandi tukabisobanura.
Yego. None se ubwo yajyana umwana kwa muganga w'amaso ryari kugira ngo nyine amusuzumishe? Akenshi nyine nk'uko bivuga tumenyereye ko umuntu ajya kwivuza ari uko yarwaye, ariko kugira ngo amenye ko umwana we arimo gukura neza ubundi amujyana ku muganga usanzwe umujeneraliste, yamujyanye yakenera kumujyana ku muganga w'amaso ryari?
Ubundi tuvuga ko umwana akivuka mu mwaka wa mbere, umwaka w'amavuko nyine amezi cumi n'abiri ugomba kuba wabonanye na muganga w'amaso rimwe, at least rimwe. Ariko nanone ntitwirengagize yuko navuze imyumvire y'abarwayi bacu, ariko nanone ugasanga n'abaganga n'abavuzi badahagije, nayo ikaba impamvu abarwayi bataza kwa muganga. so niba hatari abavuzi bahagije umubyeyi ntazafata umwanya wo kujya gushakisha umuganga ikankarange kugira ngo amusuzume umwana ariko mu buryo bwemewe bisanzwe tuvuga yuko rimwe mu mwaka wakabaye usuzumisha umwana amaso n'ibyakarwaye kumukorera check up
yego iyi ni radiyo y'u Amerika yenagira ngo nibutse ko ari radiyo y'u Amerika y'u Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turakomeza tubiganireho ariko nk'uko ikiganiro ari cy'abakunzi b'ijwi y'u Amerika bana bidusabye kenshi ko tubatumirira inzobere reka ne kwiharira ijambo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Adventiste Emmanuel uratwumva Emmanuel Uwi yuse Adventiste Emmanuel Sabah sinzi niba ariyo mazina yawe ariko niyo tubona kuri Facebook wa kwegera telefoni yawe ntabwo nzi ikibazo Emmanuel ntabwo nzi ikibazo Emmanuel yaba afite hari undi uduhamagaye witwa Moses turi kumwe Bonfils ni Bonfils turi kumwe
turi kumwe cyane utanga ubundi ni David
ni David yego urahagana he David
ndi mu Rwanda ngororo kuri mbere y'ibisanzwe
yego ikibazo cyawe cyangwa se inama wifuza gusaba muganga
ok ngiye ndashaka kubaza muganga ndashaka kumubaza n'indi ndwara y'amaso ishobora kubunga yererekane kubera ko agisanga umuntu ari umusore cyangwa ari inkumi arwaye amaso ukabaza nk'ababyeyi batwite kuki umwana mutamukusanye ngo mumuvuze bakakubwira ati reka reka tuyahe amaso ntayakire ati na se yari arwaye cyangwa na nyina yari arwaye ikindi hari igihe umuntu ajya kwa muganga arwaye nk'amaso wenda ageze mu zabukuru nko mu myaka nka 60 akajya wenda adasoma neza nyina aba atasoma ari uko abanje gukinguza yagira bakamuhindurirwamo hasi kugasanga arakubwira ngo ahubwo ngo byange kuva yakambaye indorerwamo ngo byaraumye burundu cyangwa takatuyange yazambaye ziramuye nabazaga muganga niba hari ubundi buryo umuntu ashobora guhindura cyangwa se ashobora gukoresha imisimbo cyo kuba yakoresha izo ndorerwamo kuko nazo mbona ko zishobora kugira izindi ngaruka ku ruhande
ye urakoze cyane uguma hafi ubwo agusubize muganga Alexi ibibazo bya David mwabyumvise
nabyumvise David umugororero arabaza ibibazo bibiri niba indwara z'amaso hari zibuhererekane ikibazo cya kabiri kikaba indwara agiye kwa muganga wa maherinete indorerwamo bikaza kugaragara ko ikibazo cyiyongereye ikibazo cya mbere cya David arabaza indwara z'amaso niba ziri uruhererekane niba umuntu arwara niba umubyeyi yarazirwaye n'abana batazirwara bikagenda bihererekana gutyo indwara z'amaso ziba mu buryo butandukanye ariko hari izi ndwara ziba mu ruhererekane ubwo rero David niwe watubwira urugero rw'indwara yaba azi cyangwa ibyo by'uruhererekane ariko ndatanga ingero hari indwara zifata ku gace k'ijisho ku ndiba y'ijisho muri genetike z'uruhererekane izo kenshi uburwayi azaza kenshi nimugoroba atabona bwakwira uburwayi ntabone nubwo haba hacanye ariko ntabone ugasanga wa musuzuma ugasanga ku ndiba y'ijisho hararwaye iyo ndwara ni kenshi bita retinitis pigmentosa ari twebwe abaganga dukunda kuyibona kuko ntigaragara hanze usanga iba mu muryango ihererekana iyo tubonye ubuye duhamagaza n'umuryango wose tukabagira n'inama niba ufite iyi ndwara byaba byiza no gushaka cyangwa gukomeza kubyara muri hagati kuko abantu bose bazahuye
ubwo abo mwagiye mubona nta guce mu ijambo abo mwagiye mubona bagiye bafatwa n'iyo ndwara nk'uko yihe myaka
bitangira biri ari gatoya ariko bakaza kwa muganga baratinye kuko itangira nyine ari ukuvuga ngo ni mugoroba wa kimbona bakabyitega ko nta matara batunze byatangira kugera ku myaka nka 30-35 byarakomeje akaba ariko baza kwa muganga rero ntabwo dushobora kumenya mu byatangiye byari keretse baje kwa muganga kubera wa muco nyine wo kutisuzumisha cyane abenshi batugeraho byaratinze tudashobora kumenya mu byatangiye byari
kuko baba banabifata nk'indwara yo mu kiryango nyine bakamenyera ko n'abandi bazayirwara
bazi neza ko abantu babo n'umugoroba batabona urwo ni urugero urundi rugero ni nk'indwara zikunda gutanga mu muryango zirimo ni kwa kundi abantu bakuba amaso amaso bakayakura bakayabiringira ugasanga yarahinduye ibara wabaza utariko twese ni uko tugera wabaza utindwara no mu mazuru indwara siyoyise ibyo kenshi abantu bafite izo ndwara bitarengije kenshi usanga ziri mu muryango ari uguhererekana ariko wakurikirana ukavuga ngo ngo ni kubera yuko ngo tuba ahantu hari imyotsi ngo dutera gucana twacana imyotsi yajyamo ngo nibyo byabiteye kumbe ni umuntu usanzwe yibana n'ikibazo cyo mu buhumekero mu mazuru kwitanura yasima ibyo byose na byo ugasanga biba mu muryango bigatera n'ikibazo cy'amaso bikaba guhereka
ye mbere y'uko ukomeza muganga ariko noneho turebe niba David agihari mubaze atubwire nk'uko mwarimu mubyifuze ko yatubwira byibura urugero rw'izo ndwara David urahari
imirari niba nari bari mu ndwara z'amaso ntabwo mbe bari kusanga umubyeyi yari reba nk'umurari mu bana be nawe hari akashi wa kori kumuwawuge nyine hanambire nimba umurari ushobora kuvurwa ugakira ese nicyo kigero cy'imyaka umuntu aba atagishoboye kuvurwa umurari
ngiye urakoze cyane David ubwo muganga yaheraho agahita agusubiza hanyuma akaza no gukomereza kuri kiriya kiyindorerwamo wabazaga dokiteri ntabwo tukumva ye nimusubize David wabazaga kuri icyo kibazo cy'umurari hanyuma muze gukomereza kuri kiriya kiyindorerwamo
umurari imirari kenshi usanga iri mu muryango ugendamo cyane usanga umuryango abantu bafite imirari n'abana babyara bakagira imirari ariko imirari yose ntabwo iba yaturutse muri ubwo buryo bw'uruhererekane hari imirari iterwa n'uko umwana yaravutse abana bavuka bakajya kuri oxygene bakajya muri kuzeni nta handi abana bavuka bananiye hari igihe abwira guca yajya muri ibyo byuma akazavamo yagize akarari ariko hari n'iyo mirari myinshi usanga iri mu muryango cyo tugomba kumenya uyu murari watewe n'iki ndetse uri mu muryango cyangwa ariko uri mu muryango nk'uko David abibaza imirari irabagwa igakira ariko dusaba yuko niba ari umwana wavukanye umurari agomba kubagwa mbere y'imyaka irindwi abandi bagira n'imirari bakayitirana iyo tuyibaze tuba turimo gushaka gukosora imirari ariko tudakosora kubona kwabo kuko yarengeje imyaka irindwi atarakosora umurari utarabagwa kubona kwabo binakuri hafi cyane iyo ni kondisiyo bita ambriyoti kubera yuko kubona guhagarara gukura kubona cyangwa vijoni developumenti irangirira ku myaka irindwi so bisaba ko umwana ufite umurari abagwa mbere y'imyaka irindwi bitabaye ibyo azatangira kugira ibibazo byo kutabona neza yabagwa tukamwambika indorerwamo
mbere yuko rero tugera kuri icyo kibazo cy'indorerwamo reka twongere tuguhamagare muganga rwose tubabarire kubera ko umurongo hari utuntu tw'urusaku ducikagurika tuzamo ku buryo twaguhamagara noneho tukongera tukabona gukomeza ikiganiro ndagushimiye
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Murumva radio y'u America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri sanga cyo kuwa gatatu muri amasaha tubaganira kubijyanye n'ubuzima. Uyu munsi rero turaganira kubijyanye n'ubuzima bw'amaso mu kanya twari turi kumwe na muganga Alex Nyemazi akaba ari inzobere mu kuvura no kubaga amaso arimo kudusangiza rero kubumenyi afite. Turimo kumuhamagara kugira ngo yongere agaruke ku murongo wa telefone kuko telefone ye yavugaga mu buryo mushobora kuba bamwe muri mwe mutamwumvaga neza, ariko mukanya araza abasobanurire akomeze abaganire kubijyanye n'ubuzima bw'amaso, aho dusanga ko abantu benshi bakura bafite ibibazo by'amaso ariko kandi ntibivuze, umuntu akivuza ari uko byageze kuri. Mukanya yararimo adusobanurira ko nk'umwana asubiza ikibazo cy'imirari, umwana ufite imirari ko agomba kwitabwaho hakiri kare mbere y'imyaka 7 kugira ngo abashe gukira neza, abashe kubona, naho ubundi ikibazo gishobora ubushobora kujya kwa muganga amazi yamaze kurenga inkombe. N'abandi rero babyeyi yabagiriye inama zo kuba basuzumisha abana babo bakabashyira abaganga bavura amaso kugira ngo babakurikirane barebe niba nta kibazo bafite, barebe niba mu mikurire yabo barimo gukura neza. Dutangiye twababwiye ko ishami rya ONU ryita ku buzima muri raporo ya 2019 yavuze ko ku isi hose abantu barenga miliyari 2,200,000,000 babana n'ubumuga bwo kutabona cyangwa se bafite ibibazo byo kutabona neza. Iyo raporo ikaba yanasanze abarenga miliyari 1 byarabaye ngombwa ko babana n'indwara zashoboraga kuvurwa bitewe n'uko batabonye ababitaho uko bikwiye cyangwa se nabo ubwabo batabashije kujya kwivuza ngo bivurize igihe. Turimo kureba rero uburyo icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde arinde amaso ye ayabuze kuba yahura n'ibibazo. Muganga arakomeza kutuganirira, turamufite ku murongo wa telefone. Dr. Alex Nyemazi, mwagarutse. Mwari murimo ku mwari mugeze kubijyanye n'indorerwamo uko umwana gushobora kuvurwa hakiri kare akabagwa afite imirari ku myaka mbere y'7, noneho hari n'ikibazo uriya muvandimwe David wo mu ngororero yari yabashije kijyanye n'abantu bakuru bagira ibibazo byo kutabona bakandikirwa indorerwamo bazikoresha bigahinduka ukundi. Nagira ngo icyo kibazo nacyo muze kukigeraho.
Mirakoze cyane David, yabaje ukuntu abantu bakorera nk'icyo kigenderwamo ariko ibintu runaka bikagenda bihinduka. Mbere na mbere indorerwamo bifasha abantu kubona, kandi ibibazo byose indwara zose z'amaso ntabwo zivuga n'indorerwamo. Ni urugero niba ku bantu bakuru kugera ku myaka 40 kuzamura, iyo tugera mu myaka twese tuba dufite ikibazo cyo kudasoma, kandi icyo kibazo iyo uje kwa muganga tukaguha indorerwamo ntabwo rero bivuze ko ugiye kuzamara burundu, ahubwo bisaba ko rimwe mu mwaka cyangwa ibiri ugomba kugaruka tukazihinga bikagenda gutya kugeza ugeze imyaka 60. Bigenda bihinduka buri mwaka umwe cyangwa imyaka 2 kugeza twujuje imyaka 60, aho tugeza umubare runaka tuvuga ngo ntabwo uhinduka. Ariko tugenda dukura na none hari indwara ziza zitewe n'izabukuru, urugero ni ishaza. Niba waraje ntabwo uhindurirwamo zo gusoma cyangwa zo kureba, ukazagaruka nyuma y'amezi atandatu umwaka umbwira ngo kigomba, ntabwo ari ukuvuga yuko ari indorerwamo zataye agaciro. Zishobora kuba zahindutse, ariko nanone hashobora kuba hari haje n'ikindi kibazo, cyane cyane mu bantu bakuru ya ndwara bita ishaza. Icyo dukora rero mbere y'uko duhindura na rinete, tugomba gusuzuma n'amazi tukareba ese usibye no gukenera indorerwamo amaso y'umurwayi we nta kindi kibazo kirimo, kuko hari izo ndwara zindi zishobora gutera kutabona kandi yakwambara n'indorerwamo ntizigire icyo zimarira.
Iryo shaza se iryo shaza ntabwo riba rigaragara, umuntu ntaryumva ngo bimve rimukora ahantu ku buryo yahita yihutira kwa muganga?
Oya, ntabwo
rigaragara.
Bitangira kugaragara kubona ari nk'umuturi cya kintu cy'umweru imbere byararengeranye, ntabwo rero umurwayi ari urebishaza cyangwa akaryumva ari mu kirindi kahantu ahubwo atangira kutabona iyo atabona nibyo ajya kwa muganga umuganga akarebesha bya mashini turebesha tukazongera mu ishaza ishaza rigaragara ni bya yindi biba byararengeranye byarabaye umweru cyane ku buryo umuntu uri hanze niwe kurebera bakavuga ngo o ko wagira ikintu cy'umweru di icyo kintu cy'umweru nibyo shaza rero ariko ibintu by'umweru byose si amashaza ntabwo abanyumva bataza kubyumva nabi kuko ushobora kubona ikintu cy'umweru kandi ari kanseri y'ijisho cyane cyane mu bana
yego ibyiza ni ukubaza muganga nari mvuze ntibyiza ni ukubaza muganga umuntu ntiyisuzumire ngo yifatire icyemezo cy'indwara arwaye kandi abaganga bahari
niko niko kuri
reka twakire Jean Claude Ngoboka
muraho neza
uraho neza Jean Claude
muravugana na Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu umurenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu dugudu rema mbere umukunzi w'ikiganiro muri Sana ku izina rya Amerika
yego yego ikaze baza ikibazo cyawe
kamane mbashimire kuri iki kiganiro mwateguye ni cyiza cyane kandi buriya koko buriya akenshi buri ikintu bita amaso nkatwe abanyarwanda ntawe uba atazi akamaro kayo ariko nk'uko mwabigarutseho nyine OMS kuriya bushakashatsi yakoze ku burwayi bw'amaso nka hano mu midugudu iwacu usanga akenshi hari indwara ikintu nabazaga muganga n'umwana usanga afite nk'amaso yarabaye umutuku noneho bamujyana kwa muganga abaganga bakavuga ko nta bushobozi bashobora kuba babukora bayakoraho kugira ngo ayo maso abashe kweruruka amere neza noneho ugasanga wenda n'umuntu ashaka imiti ya kinyarwanda kugira ngo ashyiremo ariko ugasanga n'ubundi iyo miti ishobora kuba yagira ikibazo kuri uwo mwana bitewe n'uko amaso yaba yarabaye umutuku kandi akamurya cyane akayakuba ariko umuntu yamujyana kwa muganga bikanga abaganga bakamubwira ko nta bushobozi baba bafite ikindi hari igihe usanga umuturage bitewe urabizi ko nta bushobozi bw'abaturage butangana ugasanga hano hasi nk'umuntu afite nk'umwana urwaye amaso iyo ufite ubumuga bugaragara ariko ugasanga amafaranga ashobora kuba bamusagikira kugira umwana amuvuze ayo mafaranga atayabona bitewe n'imibereho yiwe abayemo ibi ni ibintu bikagenda biba imbogamizi muri sosiyete nyarwanda muri rusange n'uwo muganga wenda mwamwatumiye aho ngaho nta kuntu bajya bakorana ubu bakorana n'izi nzego z'ibanze mu Rwanda ndetse n'izisumbuye kugira ngo barebe ukuntu bajya kwikirana aba bana bari hasi babarahohotse bari mu miryango ikennye nabo kugira ngo babashe kwivuza amaso kuko akenshi ngewe impamvu mbibajije kuri radiyo rya Amerika ni uko hano mu midugudu iwacu haba harimo ababyeyi bafite abo bana ariko babuze ubushobozi bwo kuba babajyana kwa muganga babavuze babashe gukurikiranwa bavurwe ugasanga wenda nko mu ishuri iyo umwana yicaye nko ku kibaho kureba ku kibaho bikamunanira cyane bitewe n'uko imboneza ziba zaramaze kwangirika ariko iwabo ugasanga nta bushobozi afite bwo kuba yavurwa ugasanga aratereranywe ntazo akurikiranywe ugasanga ubumuga bw'iyabubanye nabwo mu rugo ariko wenda habonetse nk'abantu nk'atanywa ngo tujya tubumva bava mu bindi bihugu bakaza gufasha ibindi bihugu gutabako cyane imiryango ikennye byajya bidufasha cyane hano hasi mu baturage kabisa
Jean Claude urakoze rwose kuri icyo gitekerezo ndetse n'ikibazo cyawe reka muganga nyemazi agusubize
nangwe murakoze cyane ngoboka Jean Claude mu karere ka Ngoma mba kuri gatanu kuri gatanu
yego Jean Claude nuko reka dukomeze ikiganiro urakoze cyane muganga nimusubize Jean Claude
murakoze cyane Jean Claude urabaza abana basanzwe bagira amaso yatukuye ayarindanye wajya kwa muganga tukamubwira ngo nta buryo twatuma yongera gusubira nuko yari ameze bakajya mu miti ya kinyarwanda kandi tubavuze ko atari myiza ko yica amaso agasaba ubuvugizi cyangwa se tujya tumanuka tukajya tubasangayo ndamwera kuri icyo ngicyo Jean Claude urabizi ko mu Rwanda ukuntu ubuvuzi bwubatse guhera kuri poste de sante mukajya kuri santere de sante ukajya ku bitaro by'akarere waba ku bitaro by'akarere ukajya kuri bya bitaro bya referensi cyangwa provensi ukava ku bya provensi ujya kuri bya bindi twigishirizamo ibya kaminuza impamvu ndimo kuvuga ibyo nanone nkavuga ku kibazo cya mituweli ubuvuzi bw'amaso bwose bishyirwa mu mituweli dosante ntabwo rero twakabaye tukiri hano tuvuga ngo hari umuturage wabuze ubushobozi bwo kwivuza ahubwo niba ari umuturage wabuze ubushobozi bwa mituweli kandi nabo bari mu cyiciro cy'ubudehe batagira mituweli mbere kirabishyuriye ariko ibyo si cyo kiganiro cyacu uyu munsi
we ni na byiza kubimenya da ni byiza kubimenya kugira ngo batiheza bakananirwa kujya kwivuza kandi leta ishobora kubafasha
cyane rwose na wa wundi uri mu cyiciro cy'ubudehe utagira mituweli leta irabishyurira kandi noneho ubwo ndasubira inyuma gato kwa kundi nari mbabwinze ukuntu zubatse ku kigo nderabuzima hari abaganga babandi twita abanasi abaforomo twamuvuye bwo kuvura amaso buri kigo nderabuzima gifite abaforomo babiri bivuze ko rero nta muturage wakabaye abana n'ikibazo cy'amaso wabuze ubuvuzi iyo ageze ku kigo nderabuzima agasanga wa muforomo twahuguye atabishoboye hari ibimenyetso bimwe na bimwe twabahaye tubabwira ngo naba afite ibimenyetso bibiri n'ibi yohereze ku bitaro by'akarere ku bitaro by'akarere hari abandi baganga n'umwe wisumbuye nabo babwirizwa kohereza ku bitaro byisumbuye ku nzobere z'abavuzi b'amaso babaga amaso
Linete zirahenda yego
aya maso avuga amaso Jean Claude arimo kuvuga ni amaso abana bakuru bita rishi bisubiye buri muntu wese uri utumva yirege mu ndorerwamo araza kubona ko hari ijisho rifite agace k'umweru kariya agace k'umweru iyo ukomeje gusuba amaso ukuba ijisho uhumirije ukaba ukuba kuri rwa ruhu rwo hanze uruhu tuzi ko rugira ya pigment cyangwa ya wa bya bindi bituma turi abirabura bita melanini melanini iyo yigiga ukayikuba kuri twa kantu k'umweru karandura kandi ntabwo kongera kuba umweru bivuze ko rero kuba yaranduye ni ukubera ko yari yakuze kandi yari yashyizemo bya bintu bituma turi abirabura ariyo melanini bikagenda ikandida k'agace k'umweru bikaba birarangiye kuba umweru ariko kuba atari umweru ntabwo ari ikibazo cyatuvuga ngo nicyo kihaza gutera umuntu kuba atari umweru ahubwo icyatumye akumva nicyo cyamutera umuntu abarwayi benshi baza kwivuza ngo umwana wanjye amaso ye ntakiri umweru twebwe nk'abaganga ntabwo duhangayikishwa ko amaso atakiri umweru ahubwo duhangayikishwa n'icyatumye akumva amaso agahinda ibibazo kandi abizi biterwa n'ikirere kenshi ntabwo rero tuba dufite kongere y'ikirere kuvuga ngo niba arwaye mu majyi urahumeka nabi yagiye mu myotsi yagiye mu mavumbi turabuze kubwira ngo ibyirinde ariko ni kenshi iki bintu bigenda bikagaruka kubera yuko habaho ya erema y'ikirere kibitera ubwo nyuma kugerageza gusobanurira ingoboka yuko akoresha uburyo bushoboka bwose leta yashyizeho bwo kujya kwa muganga kandi abafasha kandi hari imiti ibyoroshye urakoze
yego hanyuma amarinete arahenda indorerwamo bijyana na mituweli nabyo leta irafasha kuwakenera amarinete
amarinete ubu ngubu yishyurwa na mituweli ni ya yandi y'abantu bakuze kuva ku myaka mirongo ine kwa kundi uvuga ngo sinshobora gusoma igitabo sinshobora kurinda ibintu icyo gihe hari amarinete aba kuri mu bitaro hose agura amafaranga ndakeka ko atarenze ibyoje amafaranga ibihumbi bitanu cyangwa bibiri hagati ya bibiri na bitanu mituweli yishyura ariko aya y'abana yo nk'uko mubizi leta igerageza kwiyubaka ntabwo aragerageza kwishyurwa na mituweli ubwo bikaba ko tureba niba nabyo biri mu nyigo ni ukureba niba amarinete azajya kuri ya pake nini mu ya mituweli ariko ndakeka yuko bitazarenga imyaka iri imbere cyangwa igihe kiri imbere sinshaka kuvugira gutanga precision y'igihe rizakorerwa ariko nzi neza ko biri mu nzira bikorwa abaturage baganiriye ku gihe amahirwe azatangira gutangwa na mituweli.
Yego, byafasha kuko bitaye ku maso y'umwana akiri mutoya yazakura afite ubuzima bwiza. Nibutse ko ari adijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Twe murongo wa telefone twakire Aroni Itezimana, uranyumva?
Ego ndabumva.
Ye, urahagana he?
Ego ndi mugiheta.
Mugiheta?
Ego mugiheta.
Yego, ni mu Burundi?
Ego.
Baza ikibazo cyawe.
Ego ikibazo mfite. Nanjye ku maso ari ukuntu bishobora ama nkajya mbona umengo mu mafashe y'ikintu abona umengo n'ikintu mbonye kumbe nashutana kiri yaje ikindi nacyo yacyo wenda bagakora imbere y'amaso n'igihe buri kuya kora ikintu canke yunamye cyangwa ikaba yicaye nada hasi ntajya numva ibirungure none nabyo byoranyije
ni ibintu umaranye igihe byaje ryari byaje uri mukuru cyangwa byaje ukiri umwana? Yereka bugumye hafi, ndabizi ko mutatwumva neza kuri FM. Guma hafi muganga gusubiza. Muganga
ejo ni ko na Aroni simwumvise neza ikibazo, mwansubirira mu kibazo cye. Ibibazo bye bibiri.
Hari ukuntu ngo areba akabona, sinzi bari kubona ibikezi ikezi ubwo mu Kinyarwanda, niba ariko nabivuga ngo hagira cyo akareba akabona ibintu bisa nk'aho byenda. Hanyuma afite n'ikibazo ngo cyo ku Aroni ngo ashobora kongera akakibaza.
Ego ntabazi sinamwumvise.
Aroni ongera ubaze neza ngo yaravuze ikintu ngo cyo kubona ikintu ari magendo ubundi akabona ngo yegutse arebye nko ari nko hasi yakubura umutwe akagira isereri. Reka ariko mureke yisobanurire neza. Aroni, sobanura neza ikibazo cyawe.
Nivuga ari igihe umuhaka araba guca kajyana umwenge kandi ikintu mu maso giciyemo ariko waraza cyangwa icyo ni gikeke. Ama ikindi cya kabiri ni icy'uko umuntu yunamye cyangwa iyo yicaye uvuye hasi ujya umuzunguriye ndamva nzunguriye.
Noneho birasobanutse.
Iyo yunamye yumva agize isereri.
Arunama iyo yunamye hanyuma akeguka azunga isereri.
Okay.
Hanyuma ubundi ngo abona ikintu, gisa nk'igiciyemo ariko agasanga bisa nk'aho yibeshye nta kintu cyari gihari.
Ndabyumvise cya mbere cy'icyo cyo kureba ukabona hari akantu kaguciye imbere ariko ukabona karanazimiye. Icya mbere ni uko mu jisho tugira ijisho ribamo jeri cyangwa amavuta ari bibe. Hari imyaka runaka ugeraho ya mavuta agatangira gusaza, agatangira kugenda yenga amera nk'amazi. Iyo rero atangiye kurenga, iyo umuntu yeguye ijisho ubona hari akantu kaguciye imbere. Benshi baza bavuga ngo nabonye akantu kameze nk'umubu, nabonye ikintu kicye imbere ariko kikagenda cy'umukara kikabura. Ibyo rero ni ikimenyetso kenshi kiza ku bantu bakuru cyangwa se abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Bisaba abarwaye igihe cyose wabonye icyo kintu kwihutira kujya kwa muganga, kuko iyo bikomeje ya mavuta aba mu jisho akomeza anyeganyeza akarandura ka gace gafasha zimwe nubwo ijisho ku murongo. Ibyo bita detachment cyangwa dekoruma yari ipfuye bikamutera ubuntu bwa burundu. Icyo nasaba rero ni ukuzajya kureba muganga w'amaso aho tuye mu Burundi byose hari amakilinike tuzi ko akora neza azajya kureba muganga w'amaso yimurebere ku ibiro by'ijisho kenshi niho haba ari ikibazo. Icyo kintu cy'isereri rero nacyo cyo kubona agira twavuze ko ijisho rifatanye n'ubwonko akantu k'isereri cyangwa ku muzunga mu kinyarwanda hari igihe abantu babyitirira ko ari amaso kandi atari amaso. Ibyo gihe rero iyo ugeze nagera kwa muganga azareba niba koko biri mu guturuka ku jisho n'imbere cyangwa ari ibintu byaba bivuga kuva mu bwonko. So bibwira umurwayi wese wagize akantu kameze nk'agasereri niyo abanje mu maso muganga w'amaso niyo uvuga ngo reka tumwohereze ku muganga w'ubwonko.
Yego,
yava ku muganga w'ubwonko hari n'igihe tumwohereza ku muganga w'amatwi kuko ya ekwilibre tugira yo guhagarara tutazunguruka amatwi niyo adufasha. Icyo gihe natangiye mbabwira ko amatwi amaso aturanye n'amatwi kandi biranakorana koko. Icyo gihe rero yabona najya kwa muganga w'amaso, muganga w'amaso niyo yamwohereza ku muganga w'amatwi na muganga w'ubwonko bakareba aho ikibazo cyamuzinga kiri mu mutima.
Murakoze namwe Aroni. Rero gana muganga. Twakire Bernardi n'impagaritse, uranyumva?
Ndakumva.
Yee, ubu urahagana he?
Ndi Burundi muri Karusi, muri Muntara ya Karusi.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ufite gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Jeremy, nari mfite ikibazo ku bintu mwavuze by'indwara z'itera.
Yego, baza.
Hai?
Baza.
Hari igihe usanga nk'umuntu arwaye mugabo akabura aho yitegura kubera tutanga uburyo n'ibintu usanga atewe n'indwara ya sitoma.
Arwaye akabura iki? Ntabwo twumva neza.
Urumva? Atewe n'indwara ya sitoma najye kwa muganga kubera abipimo banyandikiye sinigeze ngira nkira.
Reka ibyo ngibyo, ariko usubira kwa muganga ukagenda akakurebera niba hari imiti yakwandikiye ntikore ukongera akagira akagusuzuma. Ubu rero ndumva turi mu kibazo cy'amaso ibijyana ni na estoma cyangwa igifu, ndumva ubwo twazabigarukaho ikindi gihe twatumiye umuganga w'inzobere muri ibyo ngibyo.
Kubera ibyo byatuma nyine bicayituma bintera amaso iyo kwa muganga agaca banyandikira amarori mugabo agahirimo indongo.
Niba bakubwiye ko bifitanye isano se?
Iyo ngiye barama ifite ituma agaca banyandikira n'amarori, amarori nkambara mugabo wapi?
Reka tubaze muganga isano byaba bifitanye.
Bamuvuye
ngo bamuvuye igifu, aravuga estoma, aravuga mu gifu ko ajya kwivuza igifu.
Okay.
Bakamuha na marinete.
Muganga w'igifu yakoreje kureba na muganga w'amaso.
Urumva nagiye kwa muganga kuyafata mu gifu bivuye by'amaso.
Yego.
Nagi byagahungu nyine bukebuke mugabo biguma bisubira haheze nk'umwaka umwe uca usanga bisaba ko usubira kwa muganga.
Wasubiyeyo? Buri mwaka usubirayo kubera ibyo bibazo byombi?
Kubera ibyo bibazo by'amaso nyine bica bikwegana n'amaso aca usanga nyine ufite kibazo ugasanga minsi yose umenga nikoreye ibintu ku idosi.
Reka muganga noneho ubwo agira icyo abikubwira.
Bwana Bernard estoma ubwayo ntabwo itera amaso, nta hantu warwara igifu ukarwara amaso, ariko kwa kundi igifu cyakuriye ukarwara umutwe ukumva utameze neza, akenshi umuganga wa estoma akohereza no kureba muganga w'amaso. Kandi ntabwo bashobora kukwandikira amarori kubera yuko warwaye igifu, ahubwo amarori ashobora kuba n'ubusanzwe urwaye igifu ariko utanabona. Ntabwo rero amarori niyo aba kwandikira amarori agufasha kureba, ntabwo azakuvura na estoma. Ni ibintu bibiri bitandukanye, ni indwara ebyiri zitandukanye kandi ushobora kuba ufite zose. Ntabwo rero uzibwira yuko niba baguhaye imiti ya estoma bakaguha n'amarori, amarori azahita akuvura estoma. Ubwo rero indi nama nakugira ni uko ukomeza kubonana na muganga wa estoma, muganga w'igifu ukakomeza ukabonana na muganga w'amaso. Ariko ntabwo twavuga ko estoma ariyo yaguteye amaso cyangwa amaso ariyo yaguteye estoma, ntabwo ari byo. Urakoze.
Bernard wasobanukiwe? Bernard komeza wisunga abaganga, bumvise inama muganga akugiriye, komeza ureba abaganga hanyuma bagusobanurire neza ikibazo ufite banabigufashemo. Urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga turaganira ku bijyana n'ubuzima bw'amaso. Turakomeza mu kanya muganga aduha ibindi bisobanuro.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ku byerekeranye n'ubuzima bw'amaso cyangwa se uburyo dushobora kubungabunga amaso yacu. Ikiganiro mwari mwadusabye, nifuzaga ko n'umwe mubabajije ikibazo kijyanye no gutumiza inzobere mu bijyanye n'amaso yaba hafi ya telefoni ye akabaza ikibazo cye cyangwa se akanakurikira ikiganiro. Umuntu witwa Louis Michel yari yabajije mu bifuzaga ikiganiro nk'iki, nizere ko ari hafi. Reka rero dukomeze tubaza muganga. Abantu baza babasanga ku kigo cy'ubuzima mukoreramo i Remera baza bafite ahanini ibihe bibazo by'amaso.
Murakoze. Ndumva mwagisubiza mu buryo turareba abatugana hano, ariko no muri rusange ibibazo nyumva byafasha cyane no kumenya no muri rusange mu gihugu ibibazo by'amaso biteye bite. Ikibazo cya mbere abarwayi baza bagana cyangwa igitera ubuhumyi kutabona cyane ni ba barwayi bakenera indorerwamo, za ndwara ziterwa no kuri gukenera indorerwamo, ibyo bita refractive error. Icyo ni ikibazo kigoye anini mvuga ko abarwayi benshi bafite, abarwayi benshi bakenera kamwe n'1/8 by'abaturage bafite icyo kibazo cy'ubuhumyi bukeneye indorerwamo. So na hano nkorera abarwayi benshi baza baza bafite icyo kibazo. Nanone dukurikije nanone mu gihugu indwara bituma abantu bajya kwa muganga cyangwa bituma abantu batabona hari yamashaje twavugaga ubushakashatsi twakoze muri 2015 bugaragaza yuko mu bantu twarebaga 55-56 n'ibice 6 bari bafite ishaza bitari byavuye so nabyo iyo ni umuvugo cyangwa ni umutwaro ituma abantu bataboneka ibindi bibazo dukunze guhura nabyo
muganga mumbabarire gato mbace mu ijambo telefone ziragenda zicika abantu bifuza kutubaza rwose mbahagarikeho gatoya mbanze nakire Josiane nawe abanze abaza ikibazo cye hanyuma tubone gukomeza telefone itaza gucika Josiane uranyumva
yego ndabumva
urahagana hehe ndagushimiye cyane uri umugore wa mbere uduhamagaye muri uyu munsi ngaho baza ikibazo
ego nashaka kubaza none amaso ibimenyetso by'amaso harimo diyare harimo kubisema
ibyo ubikuye he
kubera nabonye muri kiriya kiganiro mwanditse ngo kibazo ku byerekeye uburwayi bw'amaso
yego baza nyine ikibazo
ndiko ndabaza rero kimwe bimenyetso byo kumuntu byotuma umuntu ajya kwipimisha amaso
ibyatuma umuntu yipimisha ajya kwipimisha
iyo wumva afite novuga gute novuga nka kurya umudame ari mu gasamo kurya wumva ukiragura ugira noze
reka muganga akubwire muganga uyu mumama Josiane niyubahwe arifuza kumenya ibimenyetso bimwe muri makeya rwose bimwe ibyatuma ashobora kujya akenera kujya kwifuza amaso
ikimenyetso cya mbere umuntu agomba kujya kwisuzumisha amaso ni igihe wumva yuko utabona neza icyo ni icya mbere icya kabiri ni igihe wumva amaso asirya cyangwa se yatukuye icya gatatu hari igihe umuntu arwara umutwe kandi byaturutse ku maso icya kane n'icya gatanu kwa kundi amaso arimo kuvamo umusozi cyangwa amarira menshi cyane arira hari igihe ubyuka mu gitondo ugasanga amaso yafatanye hanze mu bya bindi twipimisha ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza yuko ukeneye kujya kureba muganga w'amaso
ndabona amasaha arimo atujyana noneho muri rusange rwose muri make cyane amasogonda 30 inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya
inama ya mbere ababyeyi bagomba kumenya yuko abana babo bagomba kubasuzumisha amaso rimwe mu mwaka waba waratinze wabyanze umwana ntakarenze imyaka 2 utamusuzumishije amaso icya kabiri ku bantu batanze twebwe bakuru tubwirizwa ko tugomba kwisuzumisha amaso tukirinda ibintu bimwe na bimwe nk'amatabi itabi ryica amaso cyane tukamenya yuko tugomba kurya indyo yuzuye ibyo bihenze ahubwo ni ukurya imboga n'imbuto aho bishoboka tukagira ikindi cya nyuma ni ukugira isuku amaso yacu ikindi ntibirukanka bwa vuba ba bantu bakira imiti ya kinyarwanda yakira ibindi byaha byacu bitera ubugumi tugiye dukomeze tubyirinda
reka rwose mbashimire cyane Dr. Alex Nyemazi ku mwanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo nibutsa ko muri impuguke mu kuvura amaso no kuyabaga mukaba muri kandi n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ndashimira cyane rero abo twari kumwe baduhamagaye babajije ibibazo ngashimira nabo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma Justin na Jedoni Cyubahiro bakoze cyane kudufasha kubagezaho iki kiganiro kuri mikoro mwakoze cyane rwose kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mugire ubuzima buzira umuze naho ubutaha.
Thank you.